muti masimo kwagala kunote kusangika yeza yeza mukama kuberere oh yesu yatukumye tumusinze
Come on! Yeah.